teamsafi.com.
Yani toka chini baba umeniweka. Pande za juu, mavumbi umenifuta, umenifuta, umenibadilisha. Mujiza huu yanipaka, wafitini, wafitini wanapata pressure. Imekuwaje huyu? Kila walopanga, walopanga kusambaratisha. Ni wanafeli tu. Nimekupata, nimejipata, nadunda kila se. Walonikata, wananitaka, umebadilike. Nimekupata, nimejipata, nadunda kila se. Walonikata, wananitaka, umebadilike. Everybody say, olu, olu, olu. Pigia kiweme, ila we baba, unavyogawa, mibaraka, unaga kansera. Uangali sura, unaona mtima, unawachanganya, watesi unawakera.